mutijo ye yoninze na kugamba lwendi daya mu December. Yenabala bifuwe na byafa eseno jiraba gabwebi ebintu bw'obisuubira okuba si bwe biba. Chibalabala munzi je mama akatono kennino lye kwako choka ne ntambula ojiraba sente nyingi chentesa ezentambula zensigale nzigatte ku buno buwereweleko nkuweleza lyekwobwo sigale nonga mpambana naye kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye nomuliro era ye kakatonda amanyi bwe tuliba kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye nomuliro era ye kakatonda amanyi bwe tuliba tulaba bali bali baneiba baba na babwe mmanyi nti bajja bwejagamba baba bwe bakikola batya nze kyesisobola bali bali bate bobamala kasimu kati gasentafuna mama tobageza kuffe lekava kwabo beyadde okukola tukola naye mbeera yakyuka eno abakole kitono be batufuna mukka tubakolerere n'ensi yabwe bokka kiri bubi mama kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye nomuliro era ye kakatonda amanyi bwe tuliba kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye nomuliro era ye kakatonda amanyi bwe tuliba Ndowoza binji, ndowoza mama, ndowoza nseno lweri chelena. Ndowoza binji, ndowoza mama, famire yangeri belecha, nseno ngabochira mamwedi. Nae mama nsaba, damu esubi, mukama, alinafe, watenga embele yowecho.
Remember where you got it from. www.djericom.com.